stand up.
Believe in ladies.
Zedwap.com.
Tubashidi shedi yariti. Chachiri dishi. Apana twingi. Yes, shachiva no kubeva. Number we mupike ziko ifuni koziva. Talema pakumfuati walungu. Watu shachiva kukokoko kuine wa mukutusha. R.I.P. to you, Father Rungu. Mwashe chalo chireli la uwe. Uwe. Dualishi bafwa mchalo ekuyaba. Nomba mwaya wangu walungu. Walungu. Nomba mwaya wangu walungu. I think plan B obe kule voshi nile. Jashi jenso fuliba pobushi kuifu ine. Ubu atobu haya bule nwena. Nani wala punda jirie chinchinya. Langu fiati ulio watu supantu 2026 kuliba mbi mwali opu. Tata ye. Efyo mwaye fifine. Fifine. Efyo mwatuje fifine. Latifine tinono wakututula. Mwe maletendi mule ya mano kwisa tukapula. Ninkaba ine panwe live na lipuka. Ngole ngufu ati atange tila shibuka. R.I.P. to you, Father Rungu. Mwashe chalo chireli la uwe. Uwe. Dualishi bafwa mchalo ekuyaba. Nomba mwaya wangu walungu. Walungu. Nomba mwaya wangu walungu. We waso ntelwe paiko tina sata. Galelo webo kanchine aniwasha. Uwala abu shepo. Shala tule lila eni weni nchita mule ale muchibo teno mupati wenu lesa upokelele. R.I.P. to you, Father Rungu. Mwashe chalo chire lila uwe. Uwe. Dualishi bafwa mchalo ekuyaba. Nomba mwaya wangu walungu. Walungu. Nomba mwaya wangu walungu.
R.I.P. to you, sir. Mr. Itika Chakwalungu. Maribomba tata. Ture shala, ture sonda. Tapo jombo. Everybody kwa mafu. Tami mona jonsa mjo ami. Mafu, mafu, kima. Shamfumu, jamfumu.
Zedwap.com.
Yeah, only the beauty. Ngoma.